Tusikilize wala usichoke kutuombea sisi wanaotunaosumbuka hapa duniani.
Thank you.
usikilize.